Mugandi genkuleta ile kusawa omusambe damali ya geche misana omukubiriza olukiiko olukulu olw'eiwangira Uganda nkani parliament omukuzo gwe 18 Rayton nalebo Anita Anet Among alaze obwetaavu okubonanga abaana ab'obuwala abajja mu nsonga ez'ekikuloba abakiika mu parliament bongera okuba ate nga bayambibwako bayongera okuba nga bafuna D-pad okwetoola eiwangira Uganda nkan reusable sanitary pads binoni abyogera ng'ali kwogera ku n'abaka abakazi mu parliament eiwangira Uganda kw'oteeka abakozi abandi ku parliament era nga bali kuzza olunaku olw'abakazi nkan international women's day wali ku parliament ku mulamwa oguvire gwakoba nti okwongera okutempiya era kiyambe ku abaana ab'obuwala kw'oteekwa abakazi bonna bonna mu eiwangira Uganda okuba ate nga bafuna obwenkanya ategeezezza ati abaka mu parliament abakazi basaina okuba ate nga bongera ku mpiya ne bali kusindikanga mu nteekateeka edda okuyamba ku mwana ow'obuwala yakoba ati abaana ab'obuwala abali wagati w'emyaka 12 n'emyaka 18 okwetoola eiwangira Uganda bali kakaire kalamba n'emitwalo 2 bano bali kubonabona nga tebasobola kwetuusa ku D-pads era akoba ati ebitundu 5 ku 7 ku buli 10 eri abaana ab'obuwala baidi nga bavulumuka mu masomero aye ng'ensonga dekuusa kukubula pads nga bagire mu nsonga ed'ekikulu onategeeziza ati n'akakiiko aka bajeti aka parliament eiwangira Uganda kalina okuba ate nkaleeta ekiddoobo ekyokuba nga basaba parliament eba ate nga etoola omusolo okwaba bali kuba ate nga bakola D-pads liba ate nga tusobola okubuna eiwanga lino.
For the girls, we need to tackle the menstrual hygiene by supporting the production and distribution of reusable sanitary pads across the country. I would be very pleased when I am chairing that house when a lady, when a woman stands up and says, we should put money, we should increase money that supports a girl child, that supports the women in Uganda. Currently, 1.2 million girls of 12 to 18 years in Uganda suffer from unlimited access to sanitary products. You have all gone through this. You will find that because of that, you will not be able to be at school because of the stigma, because you cannot afford the pad.
Rayton nalebo Anita Anet Among ategeezezza ati emifungo egyo nkani D-pads lisobola okuba ate nga diyambira kuirala abaana ab'obuwala singa diba diriwo nga basobola okuba ate nga wadeetuusaako okuba ate nga beekuumira mu masomero.